Westsidemusicblog.net.
The music sounds so sweet, doesn't it? Introducing to you one member of the family, Cas Boy.
Thank you, Jah, bless my life. To run it out cause of you. Yeah, money feel it.
Thank you, Jah, bless my life.
Thank you, Jah, bless my life.
Oh, me na kuti chwani fo. That's boy, I nyantie. Mulimu waka na itumela kumina. Bupilo wa muni file wa mubabulila. Inge ya kina kalimono ye waziva. Bupilo waka mubu nanu zini kubuchinja. Bilu yaka gemu ife tulasin. Kwa deni nani mutu ni mutu wafu manasheya. Baba ni super minu anakiva kubala. Vale baba ni atula kakuni wona fela. Baba sazivize ni toko mwabupilo. Kona baba sweli kuno ni chincha kama vizo. Kono mule na ani nataba ni wao. Naziva kulikuna kimi na bama kalelo. Kasi shemo se muni file lilikozo. Mulimu waka muni yekeze kwa zivo. Kulimpo ye muni file ive bupilo. Nisike na la tela mwalizi na za depo.
Muna tumela kumina kwa pilo ye muni file.
Ya kuziba ande mwakuno pilela ni batu. Na uchikufa pana ni batu.
Na mulimu na tumela kumina kwa pilo ye muni file.
Ya kuziba ande mwakuno pilela ni batu. Na uchikufa pana ni batu.
Thank you, Jah,
Jah,
bless my life.
To run it out cause of you. Ye muni file.
Thank you, Jah, Jah, bless my life.
Thank you, Jah, Jah, bless my life. To run it after cause of you. Ye muni file pilu.
Pilu ye sinamahangi alosinga. Pilu ye muni file ndateki akanku ilimba. Pilu ye nani bumaswe woma size. Bumaswe wobu kona kuyoke na paradise. Pilu ya mukeke chima imivoni. Pilu ya kusami latula ingebo simoni. Koko siyomina niti anikoni. Anizi mwamiyoko muvenya sinalumonyi. Bupilo waka wasamba kukalela. Beni swalela na sepa mwaba swalela. Unifile pilu ya kusazi babaka. Nihozizewe na mulimu muhulu anaka. Umuhulu ani ape umushemi waka. Umalume waka fukuna ninilivaka. Unanisize kube haba tuluvaka. Neni bala bibele nile kile kwa rusaka.
Mwini tumela kumina kwa pilu ya munifile.
Ya kuziba ande mwakuno pilela ni batu. Noti kufapana ni batu.
Na mulimu na tumela kumina kwa pilu ya munifile.
Ya kuziba ande mwakuno pilela ni batu. Noti kufapana ni batu.
Thank you, Jah, bless my life.
Thank you, Jah, bless my life. To run it out cause of you. Ye munifile.
Thank you, Jah, bless my life.
Muli mutumbo ya kanifa kumina. Kuzo kwa wanana waka musweli mwanilisa. Mamiliko kaufela mwanitulisa. Kumina ndate anina kusia kulumbeka. Mufuya ule vale vene valu tusa. Mana kuyene ulusina za kuchani kutina. Vale vene valu viza alulila. Mule naka muba feka ufela zeva kupa. Esikiwona bakulu na babala tamutu kafela nekile ya nyanda. Esikiwona bakulu na vale vene valu tusa kafela mwakunyanda. Poni fita kaufela vanilata. Pilu ya kaibili makimina muinata. Mama tata kaufela mwanilisa. Mulena kana itumela kumina aleluya.
Mulena tumela kumina kwa pilu ye munifile.
Ya kuziba ande mwakuno pilela ni batu. Noti kufapana ni batu.
Mulena mulimu na tumela kumina kwa pilu ye munifile.
Ya kuziba ande mwakuno pilela ni batu. Noti kufapana ni batu.
Thank you, Jah,
Jah, bless my life. To run it out cause of you. Ye muni file pilu.
Thank you, Jah, Jah, bless my life.
Thank you, Jah, Jah, bless my life. To run it out cause of you. Ye muni file pilu.
Amen. Cas Boy, Ainyan. Mr. One, who I got. Jah Boy crucify. Amen. Kwa my neighbors, my fans, We love you. Ghosto ghosto, short nigga, I see you.
Download
Mr. Mosho,
sister,
Nambi, Auntie, Boma Gili, Nami Rona.
Who them be the one that turn the ball and them screw on metal?
Kafata Village.
It's Jaboy on the beat, boy.
Uncle Seba.
Exclusive from AfroFlavor.com.